nga zate bwono. My strength is in you, Jesus. My trust is in you, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh suviza, manyoni kola, chitange kwesika, tonjagulila kwetaka, nakutamani baba, Holy Spirit. Tamani sana Lero chale wangu Uwe kusaba Esa mpuri renga Njangalanda mechisacho jeni Kumbango oburu mibunji Njangalanda mamukwano joli Osangu na maziga maji Yawe
Tattoo.